Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Doyo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Alkam sare sapo e didi no lewru novembre hitande 2015 sakirabe sapo jeddi yande jabirima silimaji chapande nay e joyi meden tawalli maison de la presse bamako sakirabe on competiton wiide wala fou ko beedi e yubbo inde yimbele meden keddibe le kasaraji ngaddi to makkato dum won to minato addadu kiddo o tan heddi dum woni addadu nantindo wiide yimbele temede taton e jetton ngoni keddibe le kasara o yimbe taton barmi yimbe chapande jeego e nayon majji njitaka sagrabe fedde kumani humaninde dartude yimbele majjube be fedde de holliti wiide ebe anni yi wirfitade to haramaani to le noga lewru novembre ndu ka ande wiide hono fedde jo inande fa bo yimbele be sakirabe mudon e keddi le kasara o fedde de holliti wiide be ngaran be darna golleji mabbe sagrabe batu keri do gondunongal e wadede hakkunde leyde europe kanyun e afrique de batu o timmi hande e le majjun leyde europe de holliti wiide de ngaran de fabiro runde afrique de ko foti milliard goto kalisi euro le bangal yiriwere sagrabe kumbite wiide ira nyende talatar de to gawoto hono batu keri do hakkunde jaling en ana wondi e wadede den no faada majjun faabe jojina yimbe toñaabe kanyun e toñube le basidi homo fu e mabbe yafondira den sagrabe di ngoni kabaruji mawdi di man jogani on hande di jottino on kabaruji di yu sakike modon barki sise bismillah modon e hedade sagrabe kumbite wiide wala fu ko beedi e yubbo inde yimbele meden keddibe le kasara ngaddo to minato dum woni to haramaani to den no walde humaninde dartude yimbele majjube be walde de holliti wiide be ngaran be wirfito le noga lewru novembre ndu den no fa hande hono fedde jojinaande fa bo yimbele be saki sagrabe mudun en keddi e le kasara o fedde de holliti wiide be ngaran be darnda golleji mabbe di Umar Waygolo hono kabaru kasara o wurri
fa hande yubbo inde yimbele mede keddibe to har mayni to o dum beedaki kabaru yidi min cakiti hokkude on do di hollitinde wiide noga e jitti lewru october ndu ko yata malion koobe teme tato e jettom keddile kasara o tato ngoni barmube chapande jeegom e nayombe ngonbe jiita ka fa handen walde huminiini dartude yimbele mede heddibe to har mayni tobe be garti le leedi med indi hollitinde wiide tan wattu kaytaaji mabbe di jabbiki wakkat jono be kollitide be kaani wirfita ton le noga lewru october ndu fa be darta yimbele mede heddibe tombe miccitede wiide do walde bete fube pinambe jahabe darta yimbelbe tobe keddi so le dogotoroji na to maybe be mareteto walde wonde kase jojinaande huminin dartude hono yimbelbe sekira muyen keddi tombe wakkati jono be kultiirbe darni golleji laamu o fa hande fi e hunde haala hen wakkati jono galleji kewdi fi e hunde be matana yimbel mabbe heddibe tombe sekira be dun yurmini sanne
ndo sakrabe walde humaninde anka nartude kabaruji le kasara o be jidi beete hande yimbele jadobe halaji be faabe martina be kumpa do ko sawi e leyi kabaru kasara o le majjun walde de ndari so be mbirfito fu faabe keba iijan yimbele be sakirabe muddun en keddi e le kasara o fa dun yafina horgongol ndeno Amadou Mayga o horejo walde de kede ko hali e do faccitango Ousmane Dikko
Nous avons fait un travail.
Men golli ko buri lewru makka joni ko men garti ko men tottan jaabu kebaado fa kala andana. O jaabu arana ile puddodo golle mo men kebi fa warde noge jetti lewru octobre woni teme tato en jetton keddi ma hen chapande jeegom e nayo woni majjube be jiitaaka kanyu e tato barmube lelibe ciudi dogotoro. Men birfoto fewnde noge lewru novembre ndu fa men keba faamande kedde ko heddi e majjube be. Men golliram no men mbowrini ka miden darda sakira majube mandeji nadu yijam fawarde e cukulu faale lugaji fam dogotoro dun adn men dokka lam haramaini miden jogi torfe hen sabe faccagal amen won yitabe ka men anda adadu mabbe lawi amen arandi e dante dole joni o yimbe kewa tarkidu kewa denno e dum beyda yafinde golle
denno walde humaninde ankay faabaade yimbele be sagiraabe mudun en keddi e le kasara o walde ne be kolliti wiide kambe kay hono yubbo inde sakiti todo o tan be domi faabe darna golleji mabbe di denno kedde kanko Nabouture o goto e jeyaado e walde de o haali e do faccitango Umar Waygalo
c'est qu'on a pu
il pabiki mbelbe sekira moyen keddili hembe sanne be beltiki le majjun du wakkati fu miden bangi mab miden kettinobe ko be gondi miden dokka be kabaruji diddu mbawa hebudile beme ande de ko woni faana amel le golleji di tafa min pammina hono yimbe lebbe secret mu en keddi le hembe kabaruji di non gorri arande mi kebino le hen tiida la jatti sab deso min noddi doktoroje mawde de to minato be jabata ko min mi tekkitiki famde wiide jako golleji be goddino to be yewto hono yimbe le maybe gombe tombe wakkati joni o miden darta famin tilo golleji amen di yalla yubbo inde hono yimbe le heddibe le hembe idum faame fa dun laaba min timmina golleji amen
di
nono sagrabe kollite men ko woni mi jangoji modon do hello amen noddirtengo page Facebook studio tamaningo
tamani
sagrabe kumbite wiide batu keri do gonduno e gondunodo e wadede hakkunde leyde Europe de kanyun e de Afrique de batu o timmi hande e le batu o hono fa hono Europe holliti wiide be garan be fabiro leyde hurunde Afrique de ko foti milliard goto kalisi euro fa be ballo hono sukabe jokolbe anni yibe yaade njola tawe talki mudun en kibbay den Umar Waygol hono kabaru batu o wuri
yoga e halaji di fu nyongitiki yalla limbele Afrique gombe tombe galadiriji be an birfintine le rumde Afrique de kanko horejo conseil europe hollitiwi be jabbiti to dum wonono yimbele nyongiti be fa yotto yo yimbele dawobe sana garaton jogibe diriji ka be galadiriji be birfintinte ko yaawi horebe leedel Afrique de jabbiki wakkati jonobe kollitiwi de keriya ko wadam hakkunde balebe e yimbele sidibe kanko horejo leedi almaindi o hollitiwi be jafina wakkati jono kabaru jaguji hakkunde leedel Afrique de kanye e rumde europe de ala watara holliti wir wakkati jono europe na hani waddino watta fu yaafina jahole garol hakkunde deedo duude didi don kanko françois hollande o do tawa ko jabi ki wiide yalla jam e deedaran warta le nokko wakkati jono beedo president fu be kolliti be dokkindiran juude yalla jahole garol an yaafa hakkunde duude didde
batu kerido an hakkunde jalin en ana wondino e wadede to gawoto ila nyande talatarnde don faada majjun fa hono hawrintinde jalin di hom fu e mabbe yaafondira ka ko jali e honjotobe kay holliti wiide batu o batu jogido nafa fasan sabide om wawi sabi binde yimbele toñaabe kanyun e toñube le basiji di be joddo be jafondira den no kede ko kanko chaka cheblenjara o hali e do kabaru batu o do faccitango Ousmane Dicko
la véritable
dado hango fuddirede fa deejere hebe je deurentinal yimbe deejere gondunde yoto yimbe to fuddirta so a jeewiti dalla ila e puddade wana fay ka 2012 ka de kawral wadda fu yo hakkunde lam o e gube murtude de wala funde yimbe totta sago jolle de balla rentinde sembeji ka ko woni gonga ko ka yimbe totta ka sago kaltida ka du ko haani haalede saatu fu yo rewbe e sukabe buri torrade e basiji di an haani ko rewbe e sukabe be njoddo kalda sabeyo kambe ngoni be kuteji di buri fu tewtaade
permis de casse pose
nanu sakiraabe kumpite wiide fedde sagantonde hakkeji dogotoro en meden golloobe li suru dogotoro meden noddi turtendu Gabriel Tourandou be kolliti wiide be ngaran be darna murtere mabbe de be ngatta bete fu iwde e 8h yaade e 10h tiagal ko be jidi e ministre kumani do kabaru cialal li leedi meden di sabide ministre o hollitti be wiide waran hunciana tiidalaji mabbe di fu hore nanu sabi dun be darni murtere mabbe de nanu kede ko kanko Jimmy Kanté o horejo fedde de o hali e do kitango kanko hor mako hali do kede ko hali men darni hono ko men joppata golle bete fuko dun wadi taggal kawrital ngal men ngadi hakkunde amen e suudu ministre kumanide kabaru cialalnde le majjul ministre o holliti men wiide ministre o holliti wiide o waran o yoba kala nyamandeji di men rewata korebe suudu dugo turundu denno taggal di aneji men kulliti wiide men garan men darna murtere amen de denno men jotton men doma ministre o li aniyaji di o bamidi so de njottinama e le wattu mo men keji o salam denno wattu mo men keji o an wawi yaade hakke lewru fa yotto yaade e lewru balde sappo en denno hunde fuko biltaaki e le majjun sabi hakkeji amen tammene men dartat denno haana ko men kade hakkeji amen mide mila dun yo hunde hande dun wadede sabi e le leydi sariya gonden
Union Européenne e gouvernement Royaume-Uni e leydi Suède ngoni papatobe studio tamani
daro sagrabe yewoyen ko woni e liaison gaji meden di sagrab en puddiran gawo be kolliti wiide ministre kumanido ankay hawrintinde bibbe leddi ndi o diidi to nokku finde njowido dow jam e deejere golleji di ana kaani wadede li hakke lebbi nay ko warta fa watte e majjun ana war anehe ana yaha fa e millionaji sappo e jeenay kalisi sefa denno be kolliti wiide maire mabbe o mairie mabbe o warta fa rondo almusadda majjun sagrabe en jaran faatu an songoto be kolliti wiide kawrital hakkunde jaalin en fuddi nokku fuddi ton nokku notirteedo wata guna nanno el faada majjun yo wirfinde holare hakkunde jaalin di gondi lei nokku mabbe o e mangal mudun fu nanno laamibe ton be kolliti wiide gube gonde tonde ana wondi e faabaade yimbele be kanyun e jawle mudun en nono sakiraabe en jaran faatu jennato be kolliti wiide walde humaninde kaaki fina tawa wadi kawrital mudun kenyan faabe kollita hono wayere heyre mahande tunde be jarraaki nono walde de kolliti laamibe tonbe wayere de pousse sabi de idun yedda maadi ngallure mabbe de nono e limajun be dardi wayere de hele ka meri o yarranaaki dido anniyaaji sakiraabe en jaran faatu direto ONG notirte do sumara o holliti wiide e be gondi e faabaade yimbeele tonbe ila duubi chapan tati e lay bangal cellal denno kenyen be jeewi ton gite yimbe kanyun e nyawuli gondi le jiyan fa yottoyaade e sukaabe famarbe golleji di anan kaani timmude le sappo e jeena lewrundu dano sakiraabe en timmindiran faatu tummututo be kolliti wiide ko foti yimbeele temedere e sappo e taton goni be nyaw sida o njiya e muddun denno dido kabaruji nantinaama ton kenyen taggal kurgul ngada ngol ton ele isitande 2012 de nono sagrabe dokkade ten hande e kabaruji meden di ka pati jehe koy yewtere meden de ana heddi